Zemalas.com is the answer.
Is it sober?
Malaya. I'm missing the fur.
Oh yeah.
Good journey, journey. Journey in the kukumila. I tried this. Kuneo sinzi kuyenda. You don't know this. I said so be the weka. Waringa phony. Ni muzi we say. Bomba, yeah. Mwana wani baiti mpaka wa manga nyumba. Makolo wake ayamba weta kumba. Nane ni kupita na musa. Wajule bomba, bomba, yeah. Mwana wani baiti mpaka wa kula nyumba. Makolo wake ayamba weta kumba. Nane ni kupita na musa siga juta.
Bujoni, joni, bujoni nane ngafiga. Don't fear police, nane na ukumina. You don't know this, nane kufuna kusita. Kusita. Oh yeah, yeah, yeah. Johnny, Johnny, bujoni nane kafiga. Don't fear police, nane na ukumila. You don't know this, nane kufuna kusita. Kusita. Oh yeah, yeah.
Okay guys, let me go. Cause I know where I go. Dalimba mtima, yes I'm sure. Mungo fika Jonesy kutenga photo. Bano ndikasi weko. Keni ndizika panga seli. Pumala wisi ninga mango jamoni. Bola ndipito ndizika sakamo.
I want to do something, to buy something, to do everything. I'm happy my confidence. Confidence.
Malawi zati futa, hainu kufuta. Tingo vya chonza, seti kaipula. Mwana wa neighbor, watinyumba wakula. Na fosa kayika chikoma kachito.
Wachoni bomba, bomba.
Mwana wa neighbor, itimpaka wa manga nyumba. Makolo wake, ayamba weta kumba. Nani ndi kupita na musa.
Wachoni bomba, bomba.
Mwana wa neighbor, itimpaka wa kula nyumba. Makolo wake, ayamba weta kumba. Nani ndi kupita na musa siga chuta.
Bujoni, joni, bujoni nane ngafiga. Don't fear police, nane na kukumbila. You don't know this, nane kufuna kusinta. Kusinta. Oh yeah, yeah, yeah. Joni, joni, bujoni nane ngafiga. Don't fear police, nane na
Zemalas.com is the answer.